Black District.
Cassie, better yet.
Wow,
I got someone on the chorus.
Alexis.
Inasila time na di pasha matezi mwale tu nyantange mpashi. Life in a mom santane no one to the love you got you are not anymore. But down there way a few people who got faith in me. Mudi I rapini yanka na dance o ye. Respect kuni muzo na alpha. The wins bad me dote finonti panwe dedo. 02 boy I can't forget you lenga pasana matezi yanu. Dida na ambide wambide the team. Believe papa mante bafu nene niko no one time grief. This is what I go. Return of gas aka the king of dancing. Shut up.
Kasi wali tsulile na mbapa ni fuego tulechitika. Kasi wali tumwena mwona mbapa ni fuego tulechitika. Kasi wali tsulile na mbapa ni fuego tulechitika. Kasi wali tumwena mwona mbapa ni fuego tulechitika.
Kwa tite ine wine na leko vela. Kushawe michila ukupa pata. Kulibonza valenchila. Te papa file chitika. Just wait for me chilling te pangika. Kwa tite ine no time ya kwangala nombe vitu vya lichinja. Admiti na lepusa nomba na lichinja. Nomba pande ule lafe ukuba padapene bambi baba. Kulimwe vale mpanga nshakalave. Siku kumule njanga. Elo plaza vale njumba nshakalave. Isapoti mule njanga. No tukule gaba. Baka wampala mune vachimwe.
Kasi wali tsulile na mbapa ni fuego tulechitika. Kasi wali tumwena mwona mbapa ni fuego tulechitika. Kasi wali tsulile na mbapa ni fuego tulechitika.
Shababantu, Deva Kafia Mitima, Naba Papa, FM Music Yandine Yaisaima. Many people are talking about me Kudivena. Katwisha Fiona Bachita, Joe Wadisana, Arakufi Kayafi Kafia, Shita Tain and Tenkele Mwimpatafi, Nadimu, Kalecha Lembedwefe, Mwabasudi Leseni Kuno, Mwimfensori Palameni, Tushani Nechapa Mwichaila, Palastichi Konkwecho, Kumwadida, Ichi Konko Chipuile Mufidi Mbaso Palameni, Palastu Chifuante na Pandimba.
Kasi wali tsuli na mbapa ni fuego tulechitika. Kasi wali tumwena mwona mbapa ni fuego tulechitika. Kasi wali tsuli na mbapa ni fuego tulechitika. Kasi wali tumwena mwona mbapa ni fuego tulechitika.
Luapula ye kumwe spati kasama eva lupua. Kasama CEO DJ Jaffa CEO Bon Bizzo. Not forgetting my homies Rap Masho na Nizzo. Kasi Alexis I see you. DJ Brot Kasama Swag Industry. Nga finishi fin between Galanda Polo Gira Munifino Fin Shata HT02.